Andisini grosa izanga nrudi izanga uliji. But enyango tu anwakara wangu wanga zoeta mkuma chiki. Muna kara akaka to gazira kezi kita zunguti so wanengu wangu riza. Wangu ta fire fire but ukataya tuta seba district apana zwa kanya
tumbuita. I'll plant you girl on this bowl. Sick man.
Nice, nice, it's a no trouble.